cuka cuka langgal don bodon tawed le mali foy mangal mudum en kabata joti don fi fa hande mi joddi do Ousmane Niali Bouli no badda
barum de sel alhamdulillah
honno biirami nyende fu no ko watte hirande hana jongude wattu jono wattu jongo mada yadle mbosso jaltinana be ton kabaru jongonde ton
e baro en kala hala robbo goto mo suka be gollede groupe alkuma mo ini jafinowo jewtugol nyaw covid-19 en jara to gawo e kulikora to suka be gondi e wadde imadaraji do habugol e bonandaji tuboji en timinana kabaruji har chat en wowiri
konairi bangal habude nyaw coronavirus suka be gondi e wadde do hen imadaraji
aha
non wori be kolliti wiide dum woni ko no detta robbo ko fedde no detta alkuma de kanyum wonde wadde dido imadaraji fa kedden famtade
a kedden khalifa goita ko hebini en do faccitango aminata dial
levi docteur Fuseni Kane felde alkumane gollal mudun woni haude e kabaruji di ganan labudi kedden mo
alkuma robo yusufa ande kesse pawi do do ko wiyete skori dum nyanyal bangal ande kesse gal e mudun lowa kala ko hasindina yalla anditinde gi nyaw coronavirus ka do hollitinde strategie ngodudi
le risque
illa wi alkuma bamidi walli yimbe hewbe e fatugol cuudi dogotoroji wakkati joni o wayde kebal ana fan in golleji mabbe non hollitiri horebe de felde docteur Fuseni Kane kedo demo
ko buri teme tato yimbe le hulliti na hasidini kabar mudu denno min kinniki be no haniri hinadi hono dido kaaki gollido de fayso bangal anya lobbo dum yata fi tiagal am sadaji waji amen kayu lamko be ngatan min hakilo e gollude ko hani gollede yalla faabade min e odo imadra o
levi dunke en gollangal gal gollal gal suka be bamingal an hani wallede levi mabbe dum wallan e famingol yimbe gelle be e nyaw coronavirus o
wattu jona en jaran kuli koro suka wonbe tonbe be gondi wadde imadraje be tayita guriyaji mabbe gondi tondi faabe chakko kasaraji kammo
baro non jarbe puddi di golleji illa de ndungu onati diandeje genindi fu dum wadani kadden kanko noddete de Mamadou Kone o kedjal meden gondo to kuli koro to jumaen nante lanondire mako
d'abord on avait
commencé mo ngol lawi di min puddi le gollal majjun min jihi lawi jian kammo idum uddi kan hada jian an yade fatet dum wadde tidalaji na helgol tuudi so kammo wari min battike gollo miri be min kolliti be mi don bawi wallude be ngar gollal mi do wara noddango faade sukabe kuli koro be homo futtinno uddita lawi jian gondi bange mudum yal jian kammo dan hebon jabboro sukabe an bay wadde imadaraji uddita di lawi jian do kammo jabborto fatet
wadde
nyali sen uru kuli koro wattu jone jaran gawo suka wombe to ber gonde wadde imadraji ko nayri bangal labal ngalurende
ko buri cugabe temdere e chapane jago wondi e gonde wadde o imadra hono utugol fonsengaji e golle mudu an hani wadde libitati gollide apes e conseil regional de la jeunesse gawo kibi hakkilu mudu
fa hande ne keddoto le leedi meden di wattu jone jaran nokku no dirtedo kuri holli tawer suka wombe tombe be darnente nokku mabbe
way galo tagal dubi kewdi ko on ko boni maison de peuple mo intinama filtina kokol o nokku e yewtere jawdi mudum meri ngende de itti milioji sappo e jetti sefa woni ko watta hen e jaran joni yewtere meden minimag
yewtere meden minimag nde dum nayirto bangal hono wadde dewle sukabe
baro non jati bamude debbo yafa sukabe hewbe sen jidi hurtinde e na keba hen tidallaji mawdi wotti yogo hedde tidalla kalsi wotti yogo do atawa hedde sakirabe e sarabe
fa keba famta no dum wuri kedden aminata jalla
wakkati sappo e jetti yande hono wo wirni sukabe ngari gere mudun en kikire asaweri fu be jodoto be gajo gajateji beedunoji be hakkinde gajate hande o ana fawi e dow dewgal kere dembe
tout ce qu'il me faut je l'ai
ko hani fu mi do jogi ka tidalo gondo hen o du woni sarabe an be jini sona bama dan an debbo mom yida bande suka an debbo jimmi bamude gorko wawa halude hala kurtinoji stay wala ko jogi e jungu mudun mi do lannini kam wala ko jogi mi e jungu an min e horan ko hadarkan pamude jodin sabe mi jangowo tobere dido berde de woni sarabe hono no o wiri jonin ni e tinan sona bama yibe debbo sona dun kam mi don yidi bamude rewbe ka iti dallaji ana tardina yogabe bamgo rew
vraiment des obstacles qui nous empêchent de nous marier
tit dallaji yogaji an hen sarabe chabimbini nom e kullitiri ko ben jidi ko wadete fa beiden nangondirgol sakirabe kedo dem
c'est pour que
min kolla min gotum min kalda ngonga hakkune miraade e mawra min nangundira minan min bi so dendida debbo o mama dendida do gorko wala ko beedi e galle o sabi dum fu dum gotum non so wonmo gorko mudum sami naabe fu fati Allah wad abawa bantude jomun suka be lata fu gotu
dende leer para
dum ya lawidi ali tunkara walda e mudum hakkille kanko mo sociologue mo jangino wo jande dowure ecole ngaji mawdi bamako di kedadem hono di golleji rafi kawral ana hen saka halama su jomu gaddanado o golleji di nangal hakkille mustay jomu wana kanyum subi atawa rafi kawral an hakkune mabbe be bawata nangondirde no haniri ni e dow majjum
di mariage
dunke en gollal hewbe kolliti wiide sukabe an jogiti allaji be mbay bamirde rewbe be jidi be
wattu jone mbi aminata jall a jarama sanne en jara mbirki sembe chaldi ko noddita rem wonta da dum won sa fiyama ngara jombitoda an nandita wiide tan dum wonde timmude de nyaali
bu non jati hono macce aller retour njangara na watti biito dum wala kasen fa ligue des champions banta ko dari sabe nyaw covid 19 efa bami dabareji kesi macce ngaji di joni kay de watere tan piete de kan wadde hakkunde 12 yaade 23 lewru uttu warodo ndu di fudi piete le leddi portugal e ngalure lisbon fabidore dum fam kedden aminata jall
equipe ngaji nay woni ko jehi quart de finale woni Paris Saint-Germain, RB Leipzig, kanye Atlanta Bergam e Atletico Madrid. An heddi ekip ngaji nay Pioji nyaloma jettobo e ngal final. Pioji jeddi kanye e jetti lewru out woni hakkunde Bayern Munich kanye e Chelsea pidata, Barcelona kanye e Nip, Manchester City kanye e Real Madrid, Juventus kanye e Lyon. Wala fu ardintedo e deleyde. Ekip fu mo hawri o fidata. Mirage Ligue des Champions woni Europa League kanye ndu non war firude match ngaji de fu pianto almaito de quart de finale gado was sappo kany sappo golle out wakati joni asabi nyaw coronavirus o on wargol supporter enka andaka e do majjun efa kany lamu kobe portugal garan hokkude kabaruji e do majjun e balde garoje den
joni woni arande ile hitane 1956 ballon d'or les rooms de europe de be gado ko wete pose ko dernier tafen hitane 2020 yali
non jati baro magazine france football ngado wonde yambere ndoko ballon d'or holliti o kabaru altiner jabbenende
aywa dañan yimbel be don torri kaade
non jaar ci ballon d'or hokkaka dañan mo torri sab mon fu hitande mudum hitande hikande hala joueur e gollube sanne na hala be en wonno Karim Benzema Kevin De Bruyne e Cristiano Ronaldo kaade andi joueur fu hitande hikande burdo manede yomo leydi Pologne pio Bayern Munich Robert Lewandowski
aywa no mbirete no tan so mboggu weli dum yoni bilede so na dum sa selay tapude tan se
non jaar baro la jaara
kaditen e kabaruji di kiki da hande suka be fande fande e feeno konnandir onodo e sedde yewtere meden de an wodi ko noddirte tous au grain